You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua faa alia le maa siasi o le itu o le maa lo ina ua paa lota ona sui i se lafona faa tu i le senate le taitai o le One Nation Pauline Hanson. O le lafona faa vai le manatu o Pauline Hanson ua pei ua le taa ua tangata papae po o papalangi a toa ai matu maanga faa Europa i nei ona po. Ona o le ave o le faa mua mua i fai ngā maa lo o isi tu, ma isi tangata, ma isi ngangana, ma isi anganuu lea ua lolofi mai i lea tunuu. O le lafo na feia Pauline Hanson i se lafonga e maasani ai le faala potopotonga faailunga lanu le KKK po le Ku Klux Klan a toa ai ma le tele o isi vaenga faailunga lanu le lalolangi e fapea mai. It's okay to be white.
Anyone who pays attention to the news or spends any time on social media has to acknowledge that there has been a rise in anti-white racism and a rise in attacks on the very ideals of Western civilization. I would also hope the Senate does the right thing and acknowledges it is indeed okay to be white. Such a simple sentence should go without saying, but I suspect many members in this place would struggle to say it. People have a right to be proud of their cultural background, whether they are black, white or brindle. If we cannot agree on this, I think it's safe to say any white racism is well and truly rife in our society.
Pauline Hanson, le taitai o le One Nation, aina vave ona oso fa ia le taitai o le Greens, Richard Di Natale le lafo, ma ia palu fa atasi Pauline Hanson, ma le sui o le Kata Australia Party, Fraser Anning, i le tūleia o la fonga, e vae vae ina i le atunuu, na ia fasino i le tūlanga o tangata mua mua ma le tūla fono, le failunga lanu i tangata Afrika, atoa ai ma tangata Moselemi.
Look, the reality is this "it's okay to be white" slogan has got a long history in the white supremacist movement where both these clowns get most of their material from. You know what, it's not okay to be in this country, it's not okay to be Aboriginal because you're more likely to die younger, to be locked up. It's not okay to be an African person because you're more likely to experience racism. It's not okay to be a Muslim.
Richard Di Natale. Peitai ina o tuu le lafo i le pālota, na pālota uma iei sui o le mālo e au fiai minisita o le kāpeneta e to o ono. Na o le tolu pālota na whaia ina i le lafo a Pauline Hanson, tolu se fulma le tasi na le ai, i le lua se fulma le valuna i oe. Ua talia e le loia sili Christian Porter o le sasi alona ofisa na mafuai o na pālota sui o le mālo e langolango i le lafo, ma ele i loa ele tangata o lona ofisa na tufaina i meli i sui o le senate. O se lafonga e maasani ona faia e vaenga ia e faaingoa o white supremacists e au fiai le Ku Klux Klan. Na sa anua le taitai o le malo i le senate le minister o tupe Matthias Gorman sa tatau ona te te e le malo i le lafo.
The government should have opposed when the motion was first put forward in September and we considered our position on the motion. We made a decision to oppose that motion and to make a statement in our own words, that as a government we deplore racism of any kind, but not to actually support the motion.
Le taitai o le mālo i le senate le minista o tupe Matthias Gorman. E le ngata i le loia sili, aina talia fo i e senata Matthias Gorman lona sasi o na oia o le taitai o le itu o le mālo i le senate.
As leader of the government in the senate, I take responsibility for that error, and I'm sorry that that happened. It is indeed regrettable. As I indicated, when this motion first came up, we made a very clear decision to oppose that motion. It wasn't voted on in September. It came back up yesterday, and it slipped through. It shouldn't have.
Matthias Gorman, e wile finau malosi le palemia Scott Morrison, o le sasi na mafuai. Ae le o se talitonunga mausali o le itu ala so ofa atasinga male malo tele e langolango ille lafo a Pauline Hanson. Aena faiti o inele leipa le au o le malo i manatu faavae o le One Nation molona taitai Pauline Hanson e vaevae ina ile atunuu.
This is a debate about whether or not the modern Liberal Party is willing to support modern Australia. Because last night they did it.
Le suio le ituangai me le Labour Tony Burke, na saunua fo i le suio le Justice Party Senator Darren Hinch i le Sky News, o le lafole nei, o se vaenga o whainga faailonga lanua Pauline Hanson ma Fraser Anning, ma sa sili o na tūsia le lafo, I se pepa o le falele ta ua se itulou.
She and Senator Anning are now in this bigoted racist race to the bottom of the sewer, and I believe her notice of motion could have been written on toilet paper. I thought it was disgusting, and at least some of the Liberals, and people like Nigel Scullion, Minister of Indigenous Affairs, sitting there, some of them at least had the decency to look very uncomfortable as that vote went down.
Senator Darren Hinch, ole reporting Saunia Sunil Awasthi, ole SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
O Saunia Saufa'a I Poiponga, I se teimi ilata mai. Ia, ole pesele nei, ole pese fa'a I Poiponga, mai le autalavou ale e kailesia fa'a poto potonga Gerisiano Samoa mai Fairfield. Leo Talavou le Ekalesia fa poto potonga Kerisiano Samoa mai Fairfield I Sini. Ave Maria. Ia ole vai tau foile nei u sa uniatu le whanau mo anato su enga fai ure tau sanga e meise lava I latou I vasenga maululunga po vasenga iu I le year 12 I le suenga le HSC ia ma I latou olo o yo universite ma isi a onga maurulunga sa ni atu mo final so le nefo I tau sanga ia o tō mamana ia maua se ai a wā ia le lumanai ia ai whapena fōi I le tausinga o ainga. O lua iwa whātolu o lua walu fituiwa o la tātou numera pe ai ai se mata upu e te fia tala noa mai ai whao ngāi nai le au au nangale nei I launga ngana Samoa I le wireless I whasalalau le SBS e le ngata I lunga o le leitio le wireless I whasalalau a whapena nā fōi I lunga o le upenga ta whā ilangi o le o lua iwa whātolu o lua walu fituiwa. Manu te leina whasausonga o te toihora nei a fiafi o Ioane Tipe Rio la fuai mo le wireless I whasalalau le SBS I a whasoi fuina lava.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.